Kim.
Babak Ponde.
Nimekunywa ndimu, nimekunywa soup, nimekunywa passion ila kichwani bado upo. Siyo kupi, siyo kusleep, hangover yako ni so. Shaondoka na si happy, bata wapi neti? Komando wa kipenzi is no more. Sioni sisiki, siyambiliki kwa kono igu. Addicted to your love and nothing's gonna stop me no hivyo. Sioni sisiki, siyambiliki kwa kono igu. Addicted to your love and nothing's gonna stop me. Alcoholic, penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi alcoholic. Penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi. Siyambiliki kwa kono igu. Addicted to your love and nothing's gonna stop me no igu. Sioni sisiki, siyambiliki kwa kono igu. Addicted to your love and nothing's gonna stop. Alcoholic, penzi lako ni alcoholic. Meni levya mi alcoholic. Penzi lako ni alcoholic. Many love ya me. Alcoholic. Penzi lako ni alcoholic.